izina cyizere iri gutangwa, abantu bose bararira barahogoye, abatunzi bati none ko bituyobeye, abakene bo amarira nava ku maso, mbega ingorane we zishize abantu mu bwigunge, none si ubu dukora iki? Isi nta cyizere iri gutanga, abantu bose bararira barahogoye, abatunzi bati none ko bituyobeye, abakene bo amarira nava ku maso, mbega ingorane we zishize abantu mu bwigunge, none si ubu dukora iki?
Igisigaye ni kimwe, turuvuge mu mwami, umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, umwami azazi intambara zose azikureho, twibere mu mahoro y'iteka. Igisigaye ni kimwe, turuvuge mu mwami, umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, umwami azazi intambara zose azikureho, twibere mu mahoro y'iteka.
Abafite byose mu buzima akaba ntakinabura, mu byo akeneye ariko akabura urubyaro, yemewe yo
ikamuhangayikisha ikamuhangayikisha mu mutima, ikamuhangayikisha ikamuhangayikisha, ikamuhangayikisha umutima.
Undi nawe ati narabyaye, yemewe mfite abahungu n'abakobwa, yoo ariko bakicwa n'inzara, ibibazo bikabagora bikababera imbogamizi, yemewe ariko bakicwa n'inzara, ibibazo bikabagora bikababera imbogamizi, yemewe yo
ikamuhangayikisha 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 umutima,
yo
ikamuhangayikisha ikamuhangayikisha ikamuhangayikisha.
Undi nawe afite ibyo kurya kandi bihagije, agasimburanya mu gitondo na nimugoroba, ariko yajya kwa muganga bati ibyo byose ubireke, usigara ufata amafunguro atagira umunyu, ariko yajya kwa muganga bati ibyo byose ubireke, usigara ufata amafunguro atagira umunyu n'amavuta.
Ikamuhangayikisha 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 umutima, ikamuhangayikisha 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 umutima.
Reka mbaganirire inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda, yemewe nagiye kwa muganga yanywe n'uburwayi bwanjye, ibyo naboneye n'agahumamunwa, yemewe nihagera nabonye mbiretse yinjiye izanye imirambo ndetse n'inkomere zabuze ingingo zitandukanye nazamutse ruguru gato muri materinite aho nasanze ikibondo ikibondo kizawe ariko icyambabaje kikantera agahinda nuko umubyeyi w'icyo kibondo yaramaze gupfa n'uyu mwana azize iki ko asigaye mu bibazo uyu mwana kasigaranye agahinda we kandi azize iki ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo Yesu yagiye kudutegurira aho tuzabayo aho batarira aho badataka aho batababara aho badasonza aho badapfusha yemwe we aho niwo twese tuzibera urabeho wasiwe
urabeho wasiwe ibibazo byawe urabeho wasiwe urabeho wasiwe n'ibibazo byawe
urabeho
urabeho wasiwe
ntituzongera kurira
urabeho wasiwe